baby hello. Simu yako tafadhali usinikatie, nipe time hata dakika. Umenimiss sana kabisa. Najua vile unavyonisirikia, na mimi sikutaka iwe tabia. Wewe unapendana, unasumbua, kwani umesha kuchagua? Nimeamua kuacha tabia mbaya. Baby, ile tabia za zamani sina. Usinitupe mimi kisa kukuruderea. Even if I was wrong, try to understand that I've changed a lot. Kama kuwa mgumu mami, itawai tena trust me. Na kupenda kama mate ulimi, itawezo kiwa mbali. Kama kose kwa kuni mefanya nisame mie, itawai kurudia nyurume mie. Itawai kukutenda kila siku ya kalenda. Wendo mama nilipenda paka mwisho wa maisha. Hey,
hivyo tabia za zamani sina.
Personne n'est parfait. That's why I'm not.